Banona chungu, banona chungu. JB, JB.
JB.
No maaf,
playing the song with a team.
No maaf. Ilipa.
Kampana kandalama. Yeah, them homies never smile, pa switching a teacher yuma. Ni ma sad faces na meno baluma. Kea koka ngono ke wagwila manuna. Bachekele ko mabine ya boya tuna. Putwa na diamo badi zezi zosha. Anen something bwana osa fikosha. Ashikemo wana family extended. Na bankongole plus my expenses. Si mangala prop angati nili broke. Ni madwala nifunika joke. Chosa hapa try joke. Nisontele ni pali jopu. Muntu wanyashi ama funa pali payslip. Anka lako high full spaceship. No maafu no friendship. Ngaofu na chinja citizenship.
Sinipani sakunkala no maafu. Pama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Bine imapita na maafu. Sinipani sakunkala no maafu. Pama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu.
Sinima vomelo choka monyoro ni kangena mukaleza njaz. Mpamfu kumanjani swaz. Banoni banona chongo babraz. Ngaoma kwa tatingangane chapaz. Wesa chitika kunoba mamdoba. Walungumbu asa nduka amdoba. Nioka bochila oktoba. Ngeche zeneba kutia ni ma leftover. Ifena bana mayati pali spark. So akangena mujia li stack. Bash peke peke banyonga skat. Baguli leko konshlet na chifati. Sini kumbuka deni na gona po edi. That's why tumba yanga ina pot belly. Big baller fullu John Terry. Lem nigga ulalieli.
Sini kwani sakunkala no maafu. Pama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Bine imapita na maafu. Sini kwani sakunkala no maafu. Pama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu.
Hey.
Bine imapita na maafu.
Stick to my lane. Monga ni treni. Making the money kuchoka kuseni. 1 paka 10, 10 paka 20, 20 to 30 no yamba again. Bili mumaveni, si makokeni. Nifuna drama pochaya menteni. Makwacha madola mapula mashilling. Nifuno zuja kufikiza ceiling. After the ceiling, zazuja building. Doesn't matter malinga wa winning. Tommy ni baya, elo sakea. Ndine lusaka ni itane mea. Monga ba mea, nine am there. Ponce va yesa kuchaya compare. Olo mupea, sinili fair. Langana namba ya mene ni tea.
Sini kwani sakunkala no maafu. Pama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Bine imapita na maafu. Sini kwani sakunkala no maafu. Pama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Bine imapita na maafu.